Studio Tamani, Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Seydou Dow to bogi jange fandu hala Mamadou Samassi ko jamnyali sakrabe hedibe. Hippugol jo en kaborde mbien matama talatare hande le cercle kulukani to bankas ton le mbien e kayto bankas ton le wuddu leedindi nyaloma fadde den etamajor general larme humpiti massimigol tirus en le lam tumutu. Yamber wi masna jukiti bomako do ben ministre kumdiro saria e pele robe ngadi tutundral hakilaji do portal hakiji worbe e rawbe yewtere meden dossier yon semaine ben hala mudun yu do dollake ben yimbe sarja ben memna hala ben ko dum furti e journal mere di gon sem korjo men hande kikide talataare 17 mars 2025 bismillah sakra bangal rafi ndenaguli leedindi ben beten talatare hande wattu 3h rusi en hipoke do poste non son bugu cercle kulukani lam kulukuru ben yonki heddaki en ka non bonadaji di kewi ongon ben onyoloma goto o hipugol gongol wada matu segeto ben do segeto bankaston le wudu leedindi banga goddo donal eta major general l'armée humpiti massimingul nyande alan sapoy go mars sote rusi en le ben to lug meiza le lam tumbutu imirana kilumaga wonko ben kado fostan usman
Wattu 3h jamma woni ko himbe hewbe jom en kaborde be anda ngoni kipido d'accord de mangal pade non son bugu le cercle kulukani nana laaji kabar yude ton holitama wiede fandi fu mobilaji didi garde en woni dibe kubbi kanya e moto goto kanon be cultivide yonki fu heddaki hen to bankas to neddo goto gonna do moto morisnama yonki mudon jamma alan faweta altener yabenende nokku no dirte do janweli do e bankas anaware kilometre ji didi ngad o golle holitama wiede neddo goto cuudi nodo tiaga lekki mangal paden ana martine kumpa fuddi wadde horngoji do kabaru modon won ko holta wiede jurde ton ko sedi halaji nanadi kolta de wiede sebe korle region kita hipama himbe ton koltiwira hedo mangal paden wonno wondobe fellude wadde gidali le o wakari goto le region tumbudu le saha leji mendi mangal paden koltiwira cholsini terroriste en sapo e go lugmeja ala jabbido dum wadi tiagal ko paddi bomboje do mu ben leta major letal ko modondo holtiwide boni di pickup ngaji terroriste en jago di mitraise ngaji kon lay mudon bangi inelu do erazelma nawara kilometre ji chapan e jetti
dunke kabaru nena holtiwide dido imadraji ben terroriste en yo hella holtinde men habtibe hononi fa hunde hebaabe men bonandaji ngara duma be tawere fuf neno yela be form docteur hamadou touré kanko dunke kabaru politika ko ko hanni ben imrana kilometre fostango alisisi
cette pression pour
dido imadraji di gube jogibe kaborde wondi wadde nyalom hande o ka ana wayi famelade dati yogaji arande ni habo gonnu ko wade jongo no wondi egude iwde tungo sattino sanni wartude baliri lindi to hipongoji mata take no sanni dido bal mudum du ana wayi famelade hono gube jogibe kaborde fu denti jonka hukkondir juude mu en yalla ana wada imadraji fewde leedi amendi tato barnde du ana wayi famelade hono jababu kulito wiide kambe kabe galda e dane fi e golle mo gouvernement li amendi wondi wadde la nyalamo hande o ko woni teture malfe yimbel kabotobe yogabe banta duen watta duen arme o idum wayi famirade kasem du hono jababu fewre dental gal gubal ayes wondi wadde la nyalamo hande o faarena kiri leydele mudum kabaru o ka latta ko hon newinde nga dum boyata
passager sekram tuta klayo du karam bamba am facebook adun x men kambe musel en lamu kidal metama e ko academic dal holtiwide sobni be bi faki len ko fodde nyaal alkamsare jeddi ben noga jeddi mars den ko iwi hen be do ardibe sen kambe holtiwide ben be micitini ben ko kawral hakune mabbe kany lam ko be bangal nabude kambe jangnobe be e bangal de diwoji den no be holtiwide be pelliti yaade fuditinde ben golle de do yontere fuf abdoulaye salam may ga woni goto yimbe le do syndicat ko kedan ko Mohamed Baba Kuntay do fesan LCC
je suis au regret
ye hunne metune san taykaade wiide academy region kidal wala kabaru lobbo bangal michel m janginobe gombe tombe kana koobe amen wonko mi kawruno do mudum edono janginobe waawi yottiraade le region o wonko voa michel m arande jottido tum dido wal o do jokkiti kedu nga faado mi gonle nyalom hande o tatoba o kan ko heba yottaade tum mi pamina yimbe tan wiide janginobe waawa nyingede fi sabe majjum min dogay so mi joppi golle amen janginobe kanyu en di worgal woni avion domata faham yontere warorne jaatu so alla muyi konvo amen tatoba o yottoto kidal
sira akidal
ñande altinerne sappo jiɗɗi martu tondira hakkillaji ben waɗama hakkunde golloɓe saria kañi dépelle rewɓe ndeɗo gollirde saria wongal immadaraji wi mars ndenno rewɓe gollirde nde tawa moturna kañi pelle hewɗe elan ɓeydoro famu Moussama Ly Sogo wonko hewde kada fastango Ousmane Niali Bouly Alsissi
ngal kawrital waɗi faɓe kaltide dow ko heɓa waɗede tiɗɗallaji goɗuɗe e anniyaji mabɓe dow kabaru ɓantare hakkeji rewɓe rewɓe hawruɓe hen ɓe caggal ko ɓe jetti ɓe barkini ɓe hakkillo muɗum koɓe jallato joni yo tabagol sariyaji ɓamanaɗe rewɓe
oɗo politique moɓe gondi ittude joom o ka mi jikkini ɗum cikke lobbo ɓe gollira saria o ni woni ko minen ka min tewtata wona haala ka gollirgol saria woningol ɓe noddirta loi 052 o e hunde moƴƴune juuɗe amin miɗen yiɗi ɗu sariyaji tawe to darontoɗe rewɓe jenaɓe yesso cuuɗi sariyaji
o golle an holla anniya goɗɗo banggal potal e daranade hakkeji rewɓe woni ko holtiwide ministre kominiɗo sariyaji hakkeji ɓiɓɓe adama en kanko noddirteɗo Mamadou Kassongue
eɓe gondi fewde tiɗɗalaji nawɗi hakkunde majji ana takkede sera haɗede mabɓiyade jangoyde rafi potal banggal jobdi fayeto yanogoji gattede fewde mabɓe le galleji mabɓe teddinde hakkeji rewɓe yo immadara mo laamu leydi amen ndi fijirayi golle muɗum feyi famminde dow wiide ko nawiri banggal rende yirwinde hakkeji rewɓe ɗati ana wondi ittede to banggal sariyaji fa yimɓele fuu jottinoɓe torda heɓa tongede
ottin wiide o golle waɗi caggal joƴingol pelle darontoɗe kabaruji rewɓe le ministére ŋaji ɗi
lawo mali mbiyen holti tratar hannde mbiyen yalti ele men fedde UIF ɗo woni gollirde hunide leyɗe kaloɓe francir ndeno ministére gullidal hakkunde leyɗe hol neldi talkuru ministére leydi france hunide kabaru muɗum e kañe leydi ɗum bismo nde ndeɗo fedde nden leydi mali ni holti wiide yo saabi immadaraji goɗɗi ɗo waɗeɗo yarata fe e nugal seraji kabaru nugal seraji leydi ndi e kañe anniyaji leydi mali ndi ɓami banggal ben ɗin ndimako
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faabamum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnole
yetto meɗe douze semaine hannana yo dow men dollake men kamɓe golloɓe yogaɓe le saria ɓen yo kadle mo nondeji muɗum en yowi dow darande jooma ko enduɗo alahaali kawrtal gaɗatengal nden wiyatan ɓero faamu dow kabaru muɗum kanko lalla diaratouri wonko heɓen kadi fastan Ousmane Niali Bouly Alsissi
non jella
mi sendata kaddule avocat en kañe e juge en ɓe kaddule avocat en ɓe ɓalejo non ɓe juge en ɓe ko mum ko yo boɗejo
hono ɗon ana heewi yimɓe mali hewɓe cendata magistrat e avocat tafon heɗo woni ko wiyete tose ɗon tose yo kaddugal ngal humuniɓe saria gattata maître amadou andirteɗo Bogouba Diallo avocat kanko woni ɗo hoorejo walde sukaɓe jokkotɓe avocat e mali olti e mangal kaddugal fuɗɗi ɓornede
la tose permet en fait
ngal ɗo kaddulal ngal ɓe ɓom togal potal hollititta yesso saria ɗeɗo kaddule ele wi faamuji yogaji ka asulu muɗum ele diina ɗum woni ɗeɗo kaddule ɗeɓe ɓontoɗe sutana kaddule ko ɓornotono ɓe
ñimmin
noone e masiriji ngal kaddugal ana fayi ko dow ko ɓornotoɗo ɗum woni ɓoggi taweteɗe e touse o ana jogui manda ngal magistrat e ngal ɓoggol gotol ana woni yesso gotol caggal avocat en ɓe ɓoggi ɗiɗɗi fuu tawete caggal maître amadou andi ɗo Bogouba Diallo
o mali la
le leydi amen di avocat en ɓe kaddule ɓaleje ɗe ɓornotoɗe pilki kañe comorguel woni muɗum juge en ɗoni magistrat en ɓe kañum en du ɗeɗo kaddule goote ɓornoto so ana sara par ce sarugol ngol yimɓe fa heewi noddete muɗum ana waɗa juge en gomɓe dowɓe a tawa hakkunde mum en ana ɓorniɓe kaddule boɗeje woɓɓe ana ɓorni kaddule ɓaleje
tosi yo kaddugal joguingal daraja edde juge en andangal illa al adial woni ko holtiwide Zouz Ibrahim Ben Mamata Touré.
Silence dans la salle.
ɗeɗo kaddule darde muɗum ka yo potal ni hollititta tafum ɗum yiɗu fa hollita jamanude fuu wiide yesso saria homo fuu fotu ɗiɗowal muɗum ndu ana waɗa so yimɓe senda ɓe
tose dawla muɗum ana mawni sanne avocat na magistrat jukkaɗo wala saria wattude ngal kadugal so wana ɗum ana wawi wullitede saria woni ko holtiwi en maître Diallo
avocat wonno ana laatiro ana haɗa jaati o ɓorno ɗeɗo kaddule so ele golle makko wonko o nyinga e mudum falaati sababu itule koyde makko e golle tafum o hana fe borna de do kaddule faano wakati mo wiya o itama e golle o tim na do faano yamira o fudda golle cagal so riba
de sa radiation
ko fudde mabbe ngata to odo no dirte do tok an hanta wede gal kadungal magistra en wambe hello do wo ICN humini be saria kanye notaire en kanye do an ngata toz notaire en be toz mben o yo bulubulajo ICN be kanye mben o yo balejo
dokkatene ko wonde secrétaire mi tawas hatta fu mutunde holdi himmeji modo bangal numéro 116 98 56 56 sikalu sito noto to wata hakilo kala ko kulti do bangal ko funi 37 321 bere mer non ka famde fuf bu do nogo tawle telephone djum o sedi yotre meden magazine yotre meden magazine yo kabaru rewbe no yowdu do ben ben murdi rewbe murdi finatawaji mali inde andite en yalla be do famu ke do nako fatia tara hebane do fustango min Ousmane Nyalibouli en kirejam
10h wodi wattunde men jottino bolgal do morobe goni le luma suguni kura le commune di Bamako arewbe hewbe kany e bibbe rewbe wonbe min tawi le onoko jogabe an jogi peñngaaji an gondi e santiaade wobbe du an gondi e morade sugabe jogabe an gondi do e wulude rewbe jogabe du an gondi e gaajaatiji mubben mi daman dangi ki min kawri e jaminatu keita kanko ni keccudo morabe wombe do be fu dub makko anabara debbe e jeego o wi o fuddi o golle illa ka ya ko makko wala fu golle goddo dum o andi so wana o e wi makko
ambe bon a so 8h
ambe njertal di galleji amen wattu 8h fa 17h 18h min gartata saatu fa 21h min kawri tan jatti e yawara kulsabe jammaaji yowaji mi hebi hinnade ko heewi le o do golle o feyterem soodi le mi soodi dum kanko sedde
fani police bi ñoyi
to wadda don e sanne min jottege ummu tambadu mo raw goddo o mo joddi le nokku mo tawri inniko e wi makko ne na way wurde o golle sini a gollir no gasiri kanon o holtide wonti da laaji dibe kebata sabe mo rete be yogabe jafa
ne be bolunyaade digi
ko golle mum andira woni ko wiete grosse nat e kanye murgul rawbe jibinbe no wawi dun ko wiete nappi e kanye nat ciwdi kabaru client e yogabe natti di sanne ko buri hewde duko amen e mabbe yu sabi cogoji murdi di madun no sifaji di do murdi kaminen jeyi marde munyal sabi min jitira ni kasini ni golle o sanni
parce que ni wari
hedde mako do rewbe yogabe anan jodi kanya bibbe rewbe yurbe nokkuje kewde warde morade fanta yo got e mabbe fay e tawere boyi o ma jodi olti wide o mi yidi golle mo be morobe ngatta
kaati e reviser di
o bidde bo deplacer ngondo bamako do tumutu euro mi o mi anya rutade ndenno an haani mi hewta ngari am kamba dum mari ga en yo nokku mo andumi san ko buri hewde murdi rewbe jibinde ngadam te kanyen nabbi kala wattu so ngarmi ga enne ngadan sabo
le o wattu o golle ana horsi sanne woni ko holti wide o debbo goddo do mudo morede
o do wattu kubbu o murdi finata waji samti e tiido dum tugu e buri debbe sappo te ngol tiidi fuf te ngol debbe sappo
andimbe finata wa ana belti e ko be rewbe gondi wadde le mabbe ana hen maryam sifa kuyate holti wide murdi finata wa ana mo isanne dun ana holla wide joomu yeggi tay do jiwi
famnyali re ko nona kama
rebe be nangoni hinade murdi finatawaji limbila be pami wide fahunde bura murdi sukundu no dilla ka fahunde e ngel tanal de bosan len ko ngarten le ndongu mamrabe amen
halaji o kabanto do finatawa ngoni hakkilo do warbe hewbe be men kawdo bamako do kulikoro e ko tiala e wi be himbe murdi tawangaji uri fu ngardinde debbo
murdi e fahunde dilla ka mudum jidi e ko yifi dinjal tanal mi di sanne yewde elew ko yam hore gendam suni wori hon ido murdi finatawaji wona ko wete natko an hani rewbe anda wide murdi finatawaji di nangar di sanne do hunde enen ko eman jeyi rewbe jati tay ko bangal mudum en rab amen notortobe non non ido murdi di ngala non fi chadele cella
murdi finatawa ana jogi nafa sanne tatteji kewdi enen beyde darjinde finatawa e tawangaji meden kalisi du ittata ke sanne on golti wide andimbe finatawa hewbe be min landi